government okuyita mu minisitule ya mazzi n'obutonde bw'ensi yeyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'okusiima n'abeera omusaale mu kulwanirira obutonde bw'ensi. Bino bibadde mu bubaka omuteesiteesi omukulu minisitule ya mazzi n'obutonde bw'ensi Dr. Alfred Okiti Okidi bwatise omukungu Derrick Rukundo ku mukolo gw'Obwakabaka kwe bujaguliza olunaku lwa butonde bwa ensi oguyindira mu ssata kyaggwe ku mulamwa ogugamba nti okusitula omutindo ku kukuuma obutonde bw'ensi olw'enkyukakyuka y'obudde ne ku lw'embeera zaffe. Ono agambye nti Ssaabasajja Kabaka ataddewo enteekateeka nnyingi okulwanira obutonde bw'ensi omuli okulagira abantu be okukola bulungi bwansi, okusimba ekibira kya Kabaka mu masaza ag'enjawulo, okusomesa abavubuka ku bikwata ku butonde bw'ensi awamu n'enteekateeka endala.
Places of worship, cultural spaces and communities. I wish to thank the Kingdom of Uganda under the leadership of His Majesty the Kabaka for consistently championing environmental stewardship through Obulungi Bwansi, community cleanup exercises, tree planting through Ekibira kya Kabaka, community environment awareness campaign through the Zambogo, and mobilization of the citizens to protect natural resources. These efforts of mobilization of the citizens to protect natural resources are fully aligned with the national environment agenda and the broader call for urgent climate action.
Lukundo annyonnyodde nti bw'ogeraageranya omwaka 1999 ebibira byali ebitundu 24 ku buli kikumi nga kati biri ebitundu 13 ku buli kikumi, entobazi mu 1994 zaali ebitundu 15 ku buli kikumi nga kati ziri ebitundu 8.9 ku buli kikumi, era ategeezezza nti bagenda kukola ekisoboka nga gavumenti okuteekawo enteekateeka ez'enjawulo okutaasa obutonde bw'ensi.
Uganda's forest cover has declined significantly over the years, from 24% of the total land cover in 1990 to 13.1% in the arrested national estimate. This decline has serious implications on rainfall regulation, soil fertility, biodiversity conservation, carbon storage, water catchment protection, and household livelihoods, especially for communities that depend on forests for firewood, medicine, food, income, and cultural values.
Ate ye akulira obutonde bw'ensi mu ssaza Kyaggwe, Engineer Ssekatawa Edward, ategeezezza nti bagenda kukwatagana n'amasomero ag'enjawulo okusimba emiti mu bitundu ebitali bimu.
Ngenda tugenda kuyita mu masomero, era ngenda nsaba n'amasomero, buli yenna tufunyanga eka emu, tugenda kinoonyeza emiti, tusimbe ekibira ky'emiti buli ssomero.